Omutima gw'omukyala muzito okutwala Bikiriza omugwano gondaze bw'omundi Nebaza mukama Katonda yakuntonera Bigambo by'omukwano n'amakasi byangu Naye ogumye ondabiridde onfudde omuntu Abangi bali balowooza ndinazaawa Naye ng'entegeka ya Katonda yeyabaawo Amazima ga Katonda mu ggulu nkutwale Leka tugende nkulage Omukwano gwange mugimu kadomola mukwano gyangu Kamukwano ne baby banga biyuza makaga fe kubanga tumanya songa tebileta olusi byebifula n'obufumbo kukubira ddala ebigambo by'abantu byo bifeko bimama sigibala benti bamala budde agala nkusule wate bakulondewo tambola nabama kudelako wange tugende nkulage kyomukwano gwange mugimu kadomola mukwano gyangu Obere mama wabana bange Bakaso kumebio bugaga byange Wendi fosiga zebi ntu byange Zikiriza mkwano kuwera kuyange Obere mama wabana bange Bakaso kumebio bugaga byange Wendi fosiga zebi ntu byange Omukwano wange sigwa katingo Gagara kutwale mubakade Bakaka senti kwekwe nonzeo Anazara kumiru ulamu wange Wagala nyo mulunji wange Wekesa nyo ulamu wange Akase koko kamara mwezi kubyange Ali 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 Kende mkulake Tomo kwano kwange muji muka domo la mkwano jangu Yeah.